abana abobuwala kumpi 10 bebafuna embuto mu Uganda buli lunaku. United Nations Population Fund, ekitongole ekivunaanyizibwa ku bungi bw'abantu mu nsi yonna eky'ekibiina ky'amawanga amagatte, kigamba nti embeera eno yeraliikiriza. Ebibiina eby'obwannakyewa ebiwerera ddala 16 bye bitudde okutongoza olukungaana olutumiddwa National Girls Summit olw'omwaka 2025, naye ng'ekigendererwa kukuba mulanga okendeeza ku baana ab'obuwala abafuna embuto mu myaka egy'ekitiini. Mu myaka 5 egiyise, abaana abafunira embuto mu myaka egy'ekitiini abaana abawerera ddala obukadde 2 be bazaala, olwonga kitegeeza nti buli mwezi abaana abawerera ddala 300 be baali bazaala. Olukungaana luno lugenda kwetoloola ebintu ebiwerako, omuli okutunuulira ekireetera abaana okufuna embuto nga tebanneetuuka n'ekireetera abaana abalala okufumbirwa ng'era tebanneetuuka. Faibe Kasoga, country director wa Not For Profit Organization, agamba nti kyetaagisa kukolera wamu abasajja, ebitongole eby'obwannakyewa, bakulembeze b'enzikiriza ne gavumenti okukomya abaana abato okwefumbiza nga tebanneetuuka. Ebibalo bya Uganda Demographic and Health Survey eby'omwaka 2022 bye biraga nti abawala 3/4 ku buli 10 be bafumbirwa nga tebannaweza myaka 18 egy'obukulu, so nga 7/10 bo bafumbirwa tebannaweza 15 egy'obukulu.